macho ya kusinzia, napenda ukinitazama. Wasodogo wanakandia, umenishika kinoma. Nishike mausi jeniachia, nikufikishe Kigoma. Ama nipe ulivyo wafichia, uishushe na homa. Nimekubali mateka, mitutu kama Somali. Izo kabali andateka, michezo ya kihatari. Ukitaka tuende Mazabei, ukichoka tuende Zanzibar. Baby face like a angel, kifupi uko very fine. You and I in the beautiful night, let's party with a candlelight. You and I in the beautiful night, let's party with a candlelight.
Jinsi ulivyo na umbo lako, jinsi ulivyo
unanishika.
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 Mata matekate, akana shindwa kuhema. Nimezunguka zunguka dunia yote, kama wese jamuona. Zile picha na klipu insta, please baby usiposti tena. Na hilo shepu lako ficha, tani kuna macho kuona.
Ukitaka tuende Mazabei, ukichoka tuende Zanzibar. Baby face like a angel, kifupi uko very fine. You and I in the beautiful night, let's party with a candlelight. You and I in the beautiful night, let's party with a candlelight.
Jinsi ulivyo na umbo lako, jinsi ulivyo
umenishika.
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 Umenishika, it's our boy Chiga Lights with my young boy Lost Amay, representing DMF. Pure beat where you are, we made it.
Hola.